Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili damel to ɓoggi jannde ga faandu haala Mamadou Sama Seku jom ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Fedde wonni woytigue sottugol kaɓɓoɗe ley malli e leyɗe yogaji sahel ngel e ley talkuru nde ɓami sugulla kuteji dow basiji. Ley balɗe cakite campagne ngaji ndi gonɗe e muɗum yallane wamuñana heɓa ley men landudlal wote e tokkidal toon dewritinoɓe humpiti wiide ɓe jiidi e guɓe sijiɗɓe talkuru jamdu. Yewtere meɗen hertande zoom sur hande na yuɓi dow ben cennam ɓamodirɓe tama rafi cennam na laato sababu metti jaw muɗum le zonal meɗen ɗeygon semi kawaroji amen hande kikiɗe altinere sappo e ɗiɗi juin 2023. Bisimilla sakiraɓe. Conseil sécurité woytiki yeddugol séria ley sottugol men kaɓoɗe nder leyɗe sahel ɗe hono Mali e kañum dunno ley Congo démocratique ɗum ɗo to Natonga e ley imu oni humpitago men ñande sappo juin de talkuru ndu ɓeydi hultinde wiide yo alahaali joguiɗo kuteji muɗi dow basiji e heɓo tirsuyagal. Kalifa Guita wonko heɓene keɗe fasago Oumar Wagalo.
Sottugol ɗeɗo kaɓorɗe ko wala dow sariya yimɓe le wonɓe nokku noddirteɗe gawo mena ka kañe Tumbutu kolli metti muɗen sanne ɓe kollitide kaɓorɗe noddirteɗe AK 45 ɗe sa watti junggo maɗa en jiiba yaltini buuɗ uyinaji capanɗe jeenayyi sefata heɓanɗe ɓe kollitide pistolet ngaji ɗi kañe e kaɓorɗe goɗɗe kasen du sa tami kalisi ma tan a heɓan ɗum. Fedde humnide kabar haɓude e ɗeɗo kaɓorɗe leleyfol sahel ngel wonde ley leydi Mali ndi kollitide wajibe sinna leyɗele gonɗe ley sahel e mangal muɗum fu dokkidira juuɗe fa pewto e ɗiɗo tiɗallaji ñalawma handen o. Fedde humnide kabar haɓude e kaɓorɗe ley leydi ndi hollitide ko laati sababu muɗum nokkule kewɗe laamu o wala toon kasen fande ndeɗo fedde hollitide bawɗe dow woni koɓe ngala noɓe kani tawirede ley ɗeɗon nokkule fande ndeɗo fedde hollitiwide darde leydi Mali ndi no tawira ley hen fo darde woni ɗon han tawede hen saabi de ɓeɗo yimɓele ana ley leydi Mali ndi duuɓi ñalawma handen o.
Dunke kabaru ndenago holtiwiɗen han lamkoɓe piyanu yawiri dabere yalla ɓen huncani hoore kabaru muɗum nden oɗo lugotoɗo le nokku ɓen lugaji kabaru ndenago Alhousseyni guindo holtiwide ana hanni ɗum jamare nde fammine e dow kuteji oɗo alahaali o nden wonko hanni kamɓe téléphone keɗen kanko hoore makko.
Kono sa ɓami hedde fu nangue meɗen toon ɓe ƴeewa mono fu dara lunde mum hono gaɗoɓe bonande heɓata wadde bonande e hono mono fu iwde hedde mum fawtade bandum donc ɗum eɗen mbawi wiide une bonne politique frontaliére hono ɓe mbawi andude hono yimɓe gaɗoɓe bandi yakala e sottude malfe ɓeɗu ɓe dara ɓe luga ɓe paama heɓe woni ɓen pelleji ɗen ɓe kaɗa ɓen wadde ɗin golleji ɗi ko wona ɗum ndu ɓe dara kasim hono ɓe mbawi wadde fu sababu hono ɓe kalda ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kollita ɓen en hono ɗum woni yimɓe tiguɓe malfe e inde leyi muɓɓen na wiide hono ndenon yonkiji e jawle muɓɓen wiide de ɗum wawa latninde leydi jaam.
Sakiram ɓattu hakkillaji mawdu kabaro en banggam bem ama Facebook ade Twitter.
Keɗe kabaruji waltigol ñugal caɗalngal e dow Studio Tamani,
humpitinde fa faamu heɓe,
kalden fa pamre.
Studio Tamani
ana faabodira e kabaru référendum 2023.
Ele communiqué dewrindoɓe ɓe hewltowide ɓe gaɗi toɓen totodiral hakkillaji hakkude mabɓe kamɓe ɓen guɓe sinɓe talkuru jamdu ndenno yalla newmuñana heeɓa ley kabaru wote nugal sarja ngal e nokkuji gonɗe juuɗe ɓeɗo ɓen guɓe kaptoje ndenno en wattu goto fedde simas mo Mamadou Diko holti darde cour supreme gottina fewi kabaru ɓen ngal ɗo wote ngal ɗo nugal sarja kanko intala Agbilal wonko heɓen kedi dafa sango Oumar Wagalo.
Len ɗuɗo talkuru fedde suroore ley leydi Mali ndi holliti wiide noygal sariya kesal ngal wala fo ko sakkoto e kaldale kawral ngal no worri ɓe mbi guɓe ɓanɗe kaɓorɗe gonɗe ley leydi ndi tinno jafina ɗiɗo golleji yalla torraji ko watte dow jamare nde ko dona ɓuyto fande ndeɗo fedde suroore nde noddirta médiation wihi golleji ɗiɗo jafinire banggal manggal paɗe en le on ɗo wattu fu fedde nde noddirta semas wondude Imam Mahmoud Diko kañe pelle goɗɗe kasen joƴƴini talki ɗiɗi fewde laamir cour constitutionnel ley ndi kañe cour supreme le ɗiɗo talki ana hen accude ƴewtade noygal séria kesal ngal le leydi meɗen ndi kañe sériyaji woteji.
Weltingol noygal sariya le laamorɗe me
e ley kedde leydi ndi ɓen raison ngaji ɗi ɓen madaraji ɓen ngal ɗo ɓen ɗiɗo ɗeɗo kabaru wotte ngal ɗo ɓen sariya nugal sariya ngal na jokkiti ndeno ley ɗiɗo nokkuji ɗi wotɓe kano e ley nokkuji jogaji ɗi rafidenago woodi kamɓe gotoɓe heeɓa fewi ɓamoyde kartal mabɓe wote kanko Zilat Kulbali wonko hamtine keɗɗa fo sango Oumar Wagalo.
ne wudleedi nokku noddirteedo masina kambe gombe le fedde noddirta cour constitutionnel be paminama ton ko ni golleji mabbe yimbe le noga en joyon non be ngaran feccede le bureau ngaji gondi le cercle o nokku noddirteedo sans darne nokku goto waddi ton bankasi gud mabbe gonde ton den jiliki le commune nokku noddirteedo dumbal kani kani e bankasi le imadraji tenude yimbe le be no wuteedi kani wadirte be do yimbe be ngadi noddango fewde e muude wiide jabana nuygal seriya kessangal tayde fuule nokkulde be noddirta kulo ogo sege sokura tori kanye ngonkoro imadraji di kebaka wadede ton do wayde denagu nokku noddirta an songo be gonde hokkude ton kaytaaji kandi wotirede di jama ndar wonde yaade nangoyde carte muuden be kulliti le teme dara fuko yaata carte chapane joy nangama ton
ko saabi chuboda ajabi ko saabi chuboda ajabai
ele talkundu mben humpit fay bo ari parti parina hulti wiide waba fi jabande gal don dugal sariande don dara jamarne du pat watna ngal leno ele talkundu faande be hulti wiide be ndar non lam ko be pat fi hinno kabaru odo projet kanko jigba kita woni loli repper kon secteur general parina kedan ko on kam du fasan Ousmane Niall Boule.
On disait que le port
wi am sembe horje leydi ana mawni ana hani kuytede ka joni fu waylitama farje leydi beydanama sembe min hakila men dum jabbeteke didibil mudon kabaruti ala gondo le sa hangal no golle mo wondi wadirede ni wana ko moji min koliti ko ne hakil amen do kabar mu tatbel mudon ko fawi do kabar bi mali wombe selle min bi patbe patete tiagal acce jiddo lamad leydi fu tewta lamu sin hebi lamu demun leydi anka ko mo goddo mo jogi o tete dun ka kina heba lamu tafon ko fawi do kabaru potal dina mene hakilame ede mbay yopude dun tafon sabe dun tan leddi ana wonde helde le lamu ibeka halamun wadi no sanne do imadara fedde ante abana ka joni won ko tidalla mudun bori mawnude mene hakilame dewral waday fadde wiyede nugal sareyangal heedin timte
es jogi hala
yande aljumarde men eje urti nokku hartanalo men kabaruji bamako do derno kambe ardibe eje hulti wiide dum do faboto e le men goluji men dartindi kabar wuteedi be roto latto dum sababu kabaruji dartidi hebe kanko Amadou Sango woni hore jo nokku ko hanni alisise kedana fostango sitasibe
le centre de media de l'information
nokku amen o golle mudun ana nari bangal yedum kabaruji wotingaaji wiitude no suudi sede kisurno hun fuko holli tabbe leedi mali ana yehdi asariaji leednin tagal mudun me gollididan e hobbe kan yimbe haltnaado golleji o wote yalla dun heba lawon no dum milirano goldirar amen ko tewta kasin yo fiide dabiriji hollita haqileji jangunde horebe haltnaabe di golleji wotingaaji fawtaade wadde batuji mawdi ko kawrinta journalist leedi mali kan journalist hobbe yalla beede heba yeda kabaruji ko nari bangal di wotingaaji dum ko tewte le gollal amen
e débat sur le processus électoral
yeltame de hertane zoom sur handana yowi do kabaru channel hakunde bamunde be saato ngaw latare sababu du ko nade hakunde be do ben le nokuji mabbe kanko aista jara wonko ben ket fastanko Umar Bagalo
ko buri hewde fu e bamindirbe a tawan rewbe buri felede le nokkule do jaada fu debbo mo wona labudo a tawan fi goto horsina ko watta kanye e tawdede mudum fur ko lati sababu mudum kaccol ko jomun yaltinta wayde labangal dum wona to rewbe tan worbe do idum tawe mudum worbe wobbe biyan lotirta ko chabunde sabi de gorko hana lotirade dum sona haja rentade micitide wid labal dum wona debbo dum wona gorko yonki fu an yidi dum dum ne laben wakkati fur no watta sa yiyama yimbe le ceyo
bangal mbien ilmator kan code voir 2023 le dimbalindi jandi sapo jetti juin mbien memon dran e Congo Brazzaville den bangal mudu won ko kanko ikintino Eric Sekou Chell un petit mbien hande hel mbien yubbe inde noga jetto jagabul en ambe mbien natude odo match denno le kortal ndoko be kabaruji to federation Mali ballon holliti dun non le liso mbien holtan wiide kanko Fousseyni Diabaté won jono go mako natude e do pilede wattu goddo mbirno to fultama dum wiide nene dorgue lesse kany kamori dum biabe U23 be ben noddama ben Eric Sekou Chell noddi be do dum bangal o do match o sakra on pawide do ene ko katane kamori jamme hande micto do no bawi fisat fuf humpitade journal medan bangal jamo numero 37321 bawi dum men hedade yewtre 18 fuf do application studio tamani bangal play store do sere yewtre medan magazine
serial kessa leydi mendi ana waɗa sappo e jetti juin hitaande 2023 ɗum yo wakkati yo neɗɗo ana haani hollude leydiyankaakumu
par kedde e ngenka moɗon goɗɗo yaa suɓoyo immaaɗe moɗon njaltee faa heewa tawɗenne ley cuuɗi meɗe gotirɗi faa cuɓiɗenne ko woni hakkille meɗe
suɓaade ɗerewol danewol woni a jaɓi suɓaade ɗerewol boɗewol woni a jaɓaayi
caggal kartal gotirteengal aɗa waawi faabotoraade karte goɗɗe kasen ɗe leydi meɗe anndani
ɗee karte ngoni karrante passeport carte nina carte consulaire cartal donnirgol mobile cartal militaire kañum e cartal foftere golle civil na militaire
sijo tamani e golidi muɗum fof
ana paaba waltingol nuygal saria sappo e jetti hitaande 2023
eyyi mbiyon banggal malikourame hannde nugal saria ngal hultama wiide suudu battiru ɗiɗo ɓurɗo feydete lollirdu ustina ndenno ɗum ɗo yo banggal sembinde kabaru su men kamɓe député en ɓe ka noon kamɓe politinkoɓe hewɓe kañe yimɓe haalnana en nde pecci banggal muɗum won jaɓaniɓe ɗum won hultiɓe hana fe ɗum ɗo mbiyon joƴina keɗɗen ko mi e sita faccitina on yo en kiri jaam ɗum latto go'uɓo leydi Mali ndi nawtoro Sina soni projet nugal sériaji heeɓi lawol oɗo haalnene gonɗo segu e hakkillo tidiano daw ana hanta fumɓeɓe leydi humpite fammine e dow darande e sifa golle Sina o
miɗen lamdoo hoorin ɗan yala ɓiɓɓe leydi Mali jaati ana anndi ko noddirte Sina huɗum woni golle meɓɓe ɗum won ko homo fof han tewde anda hannden gollal meɓɓe ni leydi ndo huɗum dogatata muɗum minke miɗen miila nafa wala e juɓɓingo ɓe laamugoɓe ko noddirte Sina saabu ɗi fuɗɗo naata toon to kaalisa ñaami tan meere tan
yo almusaɗɗaji goɗɗi wakkande kaalisi leydi ndi no holitiri Ibrahima Dambeli gollowo mairie tokkita toon e hakkillo oɗo gotanaɗo o heppere wala fe e joƴingol nduɗo suudu battirdu ɗiɗo ɓerdu
maliyo leydi ni wala bawɗe sanne joƴingol laamunkoɓe ko noddirte Sina ana tiiɗi ene hani domde ñalaɗe warande nde joƴingon ɓen laamunkoɓe saabu en wala kaalisi muɗum so en ɓeydi ɓen laamunkoɓe hannden e pelle gouvernement yogaji kasine bonanlaji kaalisi leydi ni sattan sanne
joƴingol Sina o na jeyda e yilaji batumoɗo gaɗaɗo yilaji hanɗi humcinede hoore no muccitiniri Abdoulla Samadou Nias goto e ardiɓe fedde adema Toukay toon
ɗi kulleji kewɗi hollitama le batuji mawɗi waɗade ko noddirte ANR ɓe fiɓa hollitino wijjama ko noddirte Sina ana hani joƴƴinede ka e naato heeƴoɓe fedde assemblée minke e miilo ɗan yo fiide dabiriji tan honen ɗi haqqilleji hollitade le batuɗin ɓamirte soobe ɗum ana faccintina wi gouvernement leydi Mali ɗu jaɓin haqqilleji hollitade to ɓiɓɓe leydi ni
ɓeydade laatade goto e yilaji batumoɗo o Sina lato sababu ɗum dartinde gollirɗe mawɗe ɗe no hollitiri docteur Abdoul Sogodogo jannguinowo jande duure faculté science politique administrative e wi kanko dunke politikaku o ɗum latto sababu heƴaɓe hewɓe pelle gollirɗe leydi ndi naata e suudu batirdu ndu
ɓe yimɓe joƴƴinteɓe ko heemeɓe ana han suɓerelle fedde société civile hono misali amiri e meɗen fina tawa fottade diinaji meɗen nandan muɗum ɓe yimɓe ana han cuɓede li o jama caggal muɗum ɓe suɓo kasine syndicat en ko sabintoɓe
kanko dunke saria Ibrahima Kalil Touré holiti parti feyi yeeɓe sifa jande faamu kala cuɓeteɓe banggal muɗum ɓe
joƴƴingol séria ana tiiɗi sanne saabi sa ƴeewi sa joƴƴin yimɓe ɓe anna sériaji leydi ndin ana tiiɗi golleɗi ɗi waɗire no muyira watte fo a ton torra ana maati nokku yogaji minke miɗen miila joƴƴingol nde fedde Sina jama muɗum ana han tawede yimɓeɓe andan ɗum en satta sanne ɓen hani wattude haqqille hannen e ɗi golleji ɗiɓe wondi e waɗde saabi neɗɗo heɓaɗo fo hana wattede e laamu saabu yogaɓe anna fo no golleji muɗum yayirta
hono suudu ndu gollirta hoɓen natta hen hono fof ɓe cuɓete ko woni darande mabɓe ɗiɗo lamdi mbawatake jaɓede wakkat joni o e wi docteur Youssouf Zed Koulibaly hoorejo fedde humanide hagitere laamu to CNT soni projet nugal saraji jaɓanama saria wuule hertagol jaboto ɗiɗo lamdi ɗi fof